Galata yolembedwa ndi mtumwi Yakobo. Yakobo mutuwani. Yakobo, kapolo wa Mulungu ndi wa Ambuye Yesu Kristu. Kwa mafuko 10 ndi awiri amchibalaliko. Ndi kupatsani moni. Zamayesero. Muchiyese chimwemwe choka abale anga, mene mukugwa m'mayesero a mitundu mitundu. Pozindikira kuti chiyesedwe cha chikhulupiriro chanu chichita chipiriro. Koma chipiriro chikhale nayo ntchito yake yangwiro, kuti mukakhale angwiro ndi wopanda chilema, osasowa kanthu konse. Koma wina wa inu ikamsowa nzeru, apemphe kwa Mulungu, amene apatsa kwa onse modzala manja, ni osatonza, ndipo adzampatsa iye. Koma apemphe ndi chikhulupiriro, wosakayika konse, pakuti wokayikayo afanana ndi funde la nyanja, lotengeka ndi mphepo. Ndi kuwinduka nayo. Pakuti asayese munthu uyu kuti adzalandira kanthu kwa Ambuye. Munthu wa mitima iwiri akhala wosinkhasinkha pa njira zake zonse. Koma mʼbale woluluka adzitamandire pa ukulu wake. Ndipo mʼbale wolemera anyandire pamene atsitsidwa pakuti adzapita monga duwa la udzu. Pakuti latuluka dzuwa ndi kutentha kwake. Ndipo laumitsa udzu. Ndipo latotoka duwa lake. Ndi ukoma wa maonekedwe yake waonongeka. Koteronso wachuma adzafota mmaendedwe yake. Wodala munthu wakupirira poyesedwa, pakuti pamene wavomerezeka adzalandira korona wa moyo, amene Ambuye adalonjezera iwo akumkonda iye. Munthu poyesedwa asanena ndiyesedwa ndi Mulungu. Pakuti Mulungu sangathe kuyesedwa ndi zoyipa, ndipo iye mwini sayesa munthu. Koma munthu aliyense ayesedwa, pamene chilakolako chake cha iye mwini chimkokera ndi kumnyenga. Pamenepo chilakolakocho chitayima, chibala uchimo. Ndipo uchimo utakula msinkhu ubala imfa. Musanyengedwe abale anga okondedwa. Mphatso iliyonse yabwino ndi chindinkho chilichonse changwiro zichokera kumwamba. Zotsika kwa Atati wa mauniko. Amene alibe chisanduliko, kapena mthunzi wa chitembenukiro. Mwachifuniro chake mwini, anatibala ife ndi mawu achonadi, kuti tikhale ife ngati zipatso zoyamba za zolengedwa zake, tikhale akuchita mawu. Mudziwa abale anga okondedwa, kuti munthu aliyense akhale wotchera kutu, wodekha polankhula, wodekha pakupsa mtima, pakuti mkwiyo wa munthu suchita chilungamo cha Mulungu. Mwa ichi, mutavula chinyanso chonse ndi chisefukiro cha choyipa. Landirani ndi chifatso mawu owokedwa mwa inu, okhoza kupulumutsa moyo wanu. Khalani akuchita mawu osati akumva okha ndi kudzinyenga nokha. Pakuti ngati munthu ali wakumva mawu wosati wakuchita, iyeyu afanana ndi munthu wakuyang'anira nkhope yake ya chibadwidwe chake mkalilole. Pakuti wadziyang'anira yekha, nachoka, na iwala pompaja nali wotani. Koma iye wakupenyerera mulamulo langwiro, ndilo laufulu, natero chipenyerere. Ameneyo posakhala wakumva, wakuiwala, komatu wakuchita ntchito, adzakhala wodala mkuchita kwake. Ngati wina adziyesera ali wopembedza Mulungu, ndiye wosamanga lilime lake, koma adzinyenga mtima wake, kupembedza kwake kwa munthuyu nkopanda pake. Mapembedzedwe woyera ndi osadetsa pamaso pa Mulungu ndi Atate ndiwo, kucheza ndi ana amasiye ndi akazi amasiye mchisautso chawo, ndi kudzisungira mwini wosachitidwa mawanga ndi dziko lapansi. Yakobo mutu 2. Asachite tsankho pakati pa anthu. Abale anga, pakuti muli nacho chikhulupiriro cha Ambuye wathu Yesu Kristu, Ambuye wa ulemerero, musakhale wokondera ndi kusamala maonekedwe. Pakuti akalowa msunagoge mwanu munthu wovala mphete ya golide ndi chovala chokometsetsa, ndipo akalowanso munthu wosauka ndi chovala chodetsa, ndipo mukapenyerera iye wovala chokometsetsa ndi mukati naye, inu mukhale apa pabwino, ndipo mukati kwa wosaukayo, iwe, ima uko. Kapena khala pansi pa mpando wa mapazi anga. Kodi simunasiyanitse mwa inu nokha ndikukhala woweruza oganizira zoyipa? Mverani abale anga okondedwa, kodi Mulungu sanasankhe osauka dziko lapansi akhale olemera ndi chikhulupiriro ndi olowa nyumba yaufumu umene adawulonjeza kwa iwo akumukonda Iye? Koma inu mumanyoza munthu osauka. Kodi sakusautsani inu achuma nakukokerani iwowa kumabwalo a milandu? Kodi sachitira mwano iwowa dzina lokomali muyitanidwa nalo? Koma ngati muchita chikwanirire lamulolo la chifumu, monga mamalembo, uzikonda mzako monga udzikonda wekha, muchita bwino. Koma ngati musamala maonekedwe, muchita uchimo, ndipo mutsutsidwa ndi chilamulo monga ulakwa. Pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse, koma akakhumuda palimodzi, iyeyu wachimwira onse. Pakuti iye wakuti usachite chigololo, anatinso usaphe. Ndipo ukapanda kuchita chigololo, koma ukapha, wakhala ulakwira lamulo. Lankhulani motero, ndipo chitani motero, monga anthu amene adzaweruzidwa ndi lamulo la ufulu. Pakuti chiweruziro chilibe chifundo kwa iye amene sanachite chifundo. Chifundo chidzitamandira kutsutsana nacho chiweruziro. Chikhulupiriro chopanda ntchito zake chikhala chopanda pake. Chipindulo chake nchiyani, abale anga? Munthu akanena, ndili nacho chikhulupiriro koma alibe ntchito, kodi chikhulupirirocho chikhoza kumpulumutsa? Mbale kapena mulongo akakhala wausiwa ndi kusowa chakudya cha tsiku lake, ndipo wina wa inu akanena nawo, mukani ndi mtendere, mukafunde ndi kukhuta, osawapatsa iwo zosowa za thupi. Kupindula kwake nchiyani? Momwe munso chikhulupiriro chikapanda kukhala nacho ntchito, chikhala chakufa mkati mwakemo. Koma wina akati, iwe uli nacho chikhulupiriro, ndipo ine ndili nazo ntchito, undionetse ine chikhulupiriro chako chopanda ntchito zako. Ndipo ine ndidzakuonetsa iwe chikhulupiriro changa chotuluka mtchito zanga. Ukhulupirira iwe kuti Mulungu ali mmodzi uchita bwino. Ziwanda zikhulupiriranso ndipo zinthunthumira. Koma ufuna kuzindikira kodi? Munthu wopanda pake iwe, kuti chikhulupiriro chopanda ntchito chili chabe? Abrahamu kholo lathu sanayesedwe wolungama ndi ntchito kodi? Paja adapereka mwana wake Isake nsembe pa guwa la nsembe? Upenya kuti chikhulupiriro chidachita pamodzi ndi ntchito zake. Ndipo motuluka mwa chikhulupiriro chidayesedwa changwiro. Ndipo anakwaniridwa malembo onenawa, ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo kudawerengedwa kwa iye chilungamo, ndipo anatchedwa bwenzi la Mulungu. Mupenya kuti munthu ayesedwa wolungama ndi ntchito yake, osati ndi chikhulupiriro chokha? Ndipo momwemonso, sanayesedwe wolungama Rahabu mkazi wa Damayo ndi ntchito kodi? Popeza adalandira amithenga nawatulutsa adzere njira ina. Pakuti monga thupi lopanda mzimu lili lakufa, koteronso chikhulupiriro chopanda ntchito chili chakufa. Yakobo mutu firi, azichenjera ndi pakamwa pawo. Musakhale aphunzitsi ambiri, abale anga, podziwa kuti tidzalangika koposa. Pakuti timakhumudwa tonse pa zinthu zambiri. Munthu akapanda kukhumudwa pa mawu, iye ndiye munthu wangwiro, wokhoza kumanganso thupi lonse. Koma ngati tiyikira akavalo zogwirira mkamwa mwawo ati mvere, tipotolozanso thupi lawo lonse. Taonani, zombonso zingakhale zazikulu zotere, nkutengedwa ndi mphepo zolimba, zipotozeka ndi tsigiro laling'ono ndithu, kumene kuli konse afuna kugwira tsigiro. Kotero, lilimenso lili chiwalo chaching'ono, ndipo lidzikuzira zazikulu. Taonani, kamoto kakang'ono kayatsa nkhuni zambiri. Ndipo lilime ndilo moto, ngati dziko lachosalungama mwa ziwalo zathu layikika lilime. Ndili lodetsa thupi lonse, ndiliyatsa mayendedwe achibadwidwe, ndipo liyatsidwa ndi gehena. Pakuti mtundu uliwonse wa nyama ndi wa mbalamenso, wa zokwawa ndi wa zamnyanja, zimazoloweretsedwa ndipo zazoloweretsedwa ndi anthu. Koma lilime palibe munthu akhoza kulizoloweretsa. Lili choyipa chotakataka, lodzala ndi ululu wakupha. timayamika Ambuye ndi Atate nalo, nalonso timatemberera anthu okhala monga mwa mafanizidwe a Mulungu. Mochokera mkama momwemo mutuluka chiyamiko ndi temberero. Abale anga, izi siziyenera kutero. Kodi kasupe atulutsira pauna omwewo madzi okoma ndi owawa? Kodi mkuyu ukoza kubala azitona, abale anga, kapena mpesa kubala nkuyu? Kotero madzi a mchere sangathe kutulutsa okoma. Nzeru yochokera kumwamba. Ndani ali ndi nzeru ndi waluso mwa inu? Aonetsere ndi mayendedwe ake abwino, ntchito zake mu nzeru yofatsa. Koma mukakhala nako kaduka kowawa, ndi chotetana mu mtima mwanu, musadzitamandira. Ndipo musamanama potsutsana nacho choonadi. Nzeru iyi sindiyo yotsika kumwamba, komatu ili ya pa dziko, ya chifuniro cha chibadwidwe, ya ziwanda. Pakuti pomwe pali kaduka ndi zotetana, pamenepo pali chisokonekero, ndicho chita choyipa chilichonse. Koma nzeru yochokera kumwamba iyamba kukhala yoyera, ndi khalanso ya mtendere, yaulere, yomvera bwino, yodzala chifundo ndi zipatso zabwino, yopanda tsankho, yosadzikometsera pamaso. Ndipo chipatso cha chilungamo chifesedwa mu mtendere kwa iwo akuchita mtendere. Yakobo mutu folo. Adziletse polakalaka zoyipa. Zichokera kuti nkhondo, zichokera kuti zolimbana mwa inu. Kodi sizichokera ku zikhumbitso zanu zochita nkhondo mziwalo zanu? Mulakalaka ndipo zikusowani. Mukupha ndi muchita kaduka ndipo simungathe kupeza. Mulimbana ndi muchita nkhondo mulibe kanthu chifukwa simupempha. Mupempha ndipo simulandira. Popeza mupempha koyipa kuti mukachimwaze pochita zikhumbitso zanu. Akazi achigololo inu, kodi simudziwa kuti ubwenzi wa dziko lapansi uli kudani ndi Mulungu? Potero, iye amene afuna kukhala bwenzi la dziko lapansi adziyika mdani wa Mulungu. Kodi muyesa kapena kuti malembo angonena chabe? Kodi mzimuyo adamkhalitsa mwa ife akhumbitsa kuchita nsanje? Koma apatsa chisomo choposa. Potero anena malembo, Mulungu akaniza odzikuza, koma apatsa chisomo odzichepetsa. Potero mverani Mulungu, koma kanizani mdyerekezi, ndipo adzakuthawani inu. Yandikirani kwa Mulungu, ndipo adzayandikira kwa inu. Sambani mmanja uchimwe inu. Yeretsani mitima a mitima iwiri inu. Khalani osautsidwa, lirani, lirani misozi. Kuseka kwanu kusanduke kulira, ndi chimwemwe chanu chisanduke chisoni. Dzichepetseni pamaso pa Ambuye, ndipo adzakukwezani. Msamanenerana abale. Wonenera mbale, kapena uweruza mbale wake, anenera lamulo, na weruza lamulo, koma ngati uweruza lamulo, suli wochita lamulo, komatu uweruza. Woyika lamulo ndi woweruza ndiye mmodzi, ndiye amene akhoza kupulumutsa ndi kuononga. Koma iwe woweruza mzako ndiwe yani? Sikudziwika ngati zidzachitika zofuna ifezi. Nanga tsono inu akunena, lero kapena mawa tidzapita kulowa kumudzi wakuti wakuti. Ndipo tidzagonerako ndi kutsatsa malonda ndi kupindula nawo. Inu amene simudziwa chimene chidzagwa mawa. Moyo wanu uli wotani? Pakuti muli utsi, wakuonekera kanthawi ndi pamenepo ukanganuka. Mukadanena inu, akalola Ambuye, ndipo tikakhala ndi moyo, tidzachita kakuti kakuti. Koma tsopano mudzitamandira mkudzikuza kwanu. Kudzitamandira kulikonse kotero nkoyipa. Potero kwa iye amene adziwa kuchita bwino, ndipo sachita, kwa iye kuli chimo. Yakobo mutu faifi. Achuma uma mtima atsutsidwa. Nanga tsono achuma inu, lirani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu akudza pa inu. Chuma chanu chawola ndi zovala zanu zajiwa ndi njenjete. Golide wanu ndi siliva wanu zachita dzimbiri, ndipo dzimbiri lake lidzachita mboni zoneneza inu, ndipo zidzadya nyama yanu ngati moto. Mwadzikundikira chuma masiku otsiriza. Taonani, mphotho ya ntchitowo anasenga mminda yanu yosingidwa ndi inu powanyenga ifuula. Ndipo mafuulo awosengawo adalowa m'makutu a Ambuye wa makamu. Mwadyerera pa dziko ndipo mwachita zokukondweretsani. Mwadyetsa mitima yanu mtsiku lakupha. Munamtsutsa, munapha ulungamayo, iye sakaniza inu. Apirire. Zakulumbira, kupemphera, kubweza wosochera. Potero, lezani mtima abale, kufikira kudza kwake kwa Ambuye. Taonani, woli mamunda alindira chipatso chofunikatu cha dziko. Ndikuleza mtima nacho kufikira chikalandira mvula ya chizimalupsha ndi masika. Lezani mtima inuso, limbitsani mitima yanu, pakuti kudza kwake kwa Ambuye kuyandikira. Musayipidwe wina ndi mzake abale, kuti mungaweruzidwe. Taonani, woruza ayima pakomo. Tengani abale chitsanzo chakumva zowawa ndi kuleza mtima, aneneri amene analankhula mdzina la Ambuye. Taonani, tiwayesera odala opirirawo, mudamva za chipiriro cha Yobu, ndipo mwaona chitsiriziro cha Ambuye. Kuti Ambuye ali wodzala ndi chikondi ndi wachifundo. Koma makamaka abale anga, musalumbire, kungakhale kutchula kumwamba kapena dziko, kapena lumbiro lina lililonse, koma inde wanu akhale inde, ndi iyayi wanu akhale iyayi, kuti mungagwe mchiweruziro. Kodi wina wa inu akumva zowawa? Apemphere. Kodi wina asekera? Ayimbire. Pali wina kodi adwala mwa inu? Adzita nina akulu ampingo. Ndipo apemphere pa iye, atamdzoza ndi mafuta mdzina la Ambuye. Ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwalayo. Ndipo Ambuye adzamuukitsa. Ndipo ngati adachita machimo, adzakhululukidwa kwa iye. Chifukwa chake muvumirizane wina ndi mzake machimo anu. Ndipo mupempherere wina kwa mzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu wolungama likhoza kwakukulu mmachitidwe ake. Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife. Ndipo anapemphera chipempherere kuti isavumbe mvula, ndipo sinagwe mvula pa dziko zaka zitatu kudza miyezi isanu ndi umodzi. Ndipo anapempheranso, ndipo mmwamba munatsika mvula, ndi dziko linabala zipatso zake. Abale anga, ngati wina wa inu asochera posiyana ndi choonadi, ndipo ambweza iye mzake, azindikire kuti iye amene abweza wochimwa ku njira yake yosochera adzapulumutsa munthu kwa imfa, ndipo adzavundikira machimo aunyinji.